Log Talk Radio.
Bakunzi ba radio temeno ngeye kubasuhuza kandi mbahikaze mu biganiro byacu n'ikiganiro igihe niki turi ku itariki ya 24 ukwezi kwa 8 mwaka wa 2021 muri kumwe nange turashimye Jean Paul. Ikiganiro cyacu rero kiratangiye mu kanya gato cyane. Kangere mbahikaze bakunze ibiganiro byacu kuko namaze kubabwira ikiganiro cyacu rero muri aka kanya kikaba gitangiye aho tugiye guhera ku nkuru mwese mwakurikiye muri iki cyumweru mu Rwanda yari inkuru ishyushye y'urupfu rwa uwahoze ari ministre n'ambassadeur Joe Habineza. Joe Habineza nta gushidikanya ko afite inshuti nyinshi. Amakuru tubafitiye nuko urupfu rwe nkuko bashaka kurwerekana ko ari urupfu rw'ikirago, ntabwo ari urupfu rw'ikirago cyangwa yenda twirinde kuvuga ibirenze ibimenyetso. Mwebwe turaza kubaha ibyo dufite, noneho mwebwe ubwanyu muzikorere isesengura cyangwa se muzibere abacamanza. Icyo gusa tutari buze kubahisha nuko Leta y'u Rwanda no minsi ya nyuma y'urupfu rwe itari imwishimiye na busa, ndetse nta nubwo yigeze imwishimira kubera ko yari umuntu batinyaga ko ashobora kuba populaire, ariko nawe suko byamugwaga nabi. Gusa imiterere ye yamuhuzaga na benshi, ikamuhuza n'urubyiruko cyane cyane ko urubyiruko apfuye rero agiye kuza imyaka 57, yari afite imyaka 56, akaba yari amaze gukora anniversaire y'imyaka 30 agize ubukwe. Biriya byose rero mwumva ngo yari agiye ngo gushaka kureba abantu b'inshuti ze ngo Nairobi bajya kumusezerera mu bitaro ngo agahita apfa. Benshi babyita ko ari urupfu rutunguranye ngo rushingiye kuri diabete, ariko amakuru dufite nuko ahubwo bafite icyo bamuhaye kubera impamvu turi buze kugarukaho mu mwanya muto cyane. Mu zindi nkuru turi bugarukeho ni ya Ngwinurebe, umushyikirano aho abana b'abanyarwanda batumizwa mu bavanwa mu mahanga bakajyana i Kigali mu Rwanda, ngo ubwo bagamije kubereka ko ibintu byahindutse cyangwa se ko ibintu bimeze neza cyane, bakava muri Canada, bakava muri Amerika, bakava Burayi, bagerayo bakaba ubundi buryo bongera gusohoka mu gihugu. Minsi yashize twababwiraga uwitwa uyise Richard utakiri proud cyangwa se udagifite imbaraga zo kwiyita izina rye kuri za media kubera ko nawe yumva ari ikimwaro, ariko uwo akaba ari uwitwa Muhire Antoine ubwo yazaga kurwanya ishyirahamwe ry'igicumbi cyari kivutse minsi yashize, yaje mu yandi mazina ni nyuma, ariko naho yari amaze guhamagarira abantu benshi gutaha mu Rwanda. Ntabwo ari uwo gusa, ejo bundi witwa Hagenimana mwamubonye ku mbuga nkoranyambaga ifoto y'icicikana mu maraso menshi cyane, ndaza rero kuza kumubibutsa mwibuka uwo ari we nawe uko yari yaraje mu mushyikirano. Mu zindi nkuru turi buze kugarukaho ni inkuru ya Rusesabagina n'umuavoka we wirukanwe mu gihugu cy'u Rwanda, aho bavuga ko ngo yari atubahirije amategeko, yari mu rukiko yicaye ngo akora akazi k'ubwunganizi kandi adafite visa yabwo. turaza kwibaza mwebwe ko mwamubonye yigeze afata mikro akajya gukora argument imbere y'umucamanza uretse kwicara yes yambaye ikanzu kubera ko n'umwavoka aho yajya hose kandi aburanira rusese abagina ntabwo ari igitangaza kumva ko umuntu nka avoka w'umunyamahanga wunganira umukiriya we kwicara nk'indorerezi mu rukiko barangiza bagahita bamuhambiriza ikitaraganya cyakora ababirigi bo urwo baboneyeho u Rwanda ntabwo nzi impamvu n'uyu munsi ari muri bamwe mu butabera byibura igihe n'abagayo ntibari muri bihugu bya mbere bitanga amafaranga menshi cyane bafasha ubutabera mu Rwanda kubera ko amamodoka bahaga n'amamodoka ngo ni ukugira ngo bakore improvement cyangwa se bateze imbere ubutabera barabigaragaje imfashanyo babahaye icyo bayikoresheje nuko buri no kwica ubutabera kandi ntabwo ari uko batabizi barabibonaga yewe nk'ibyo bibaye ku rundi ruhande nk'igihugu membre wa communauté européenne turi abanyapolitike cyangwa se turi abanyamakuru wa politike reka mbivuge nongere mbisubiremo ubundi ntabwo ari kenshi twagombye kuyatunenga ibindi bihugu ariko guha Kagame wa kugira Kagame wa mwana wasama cyangwa se akajya gusa yasama adashobora no guterura n'ikiyiko kayisuka mu kanwa kusuka mu kanwa ke reka bazajya bishyura muri ubu buryo birakwiriye ikibazo ni uko gusa umuntu nka Rusesa abagina w'umunyarwanda n'umubirigi aribo bahababarira ariko ako gasuzuguro basuzuguye abantu bafite icyicaro gikuru kuri komite y'Europeyeni biriya ni isinyi nziza cyane kuko bimwe iyo tubivuga barabwa aho mufite icyo mupfana Kagame mugira gute bakamuza bakamuhata amafaranga igihe cyose reka zajye abacira mu mazi bamenye ibyo tuba tuvuga kandi ntako tubatagize ntajya tubatakoze biriya nibyo arimo kubakorera yarabaga baramugaburiye bamugira icyari cyo none uyu munsi ni wa mwana uvuna umuheha akongezwa undi hari n'inkuru mwagiye mubona icicikana y'umudaso wari wagiye mu Rwanda hasigaye hari article 15 zimwe bavugaga zari muri rule ya Mobutu buriya ntimukabona ibintu bimeze kuriya ngo bifate gusa uko ubibonye hariya ari umujinya mu badaso ari inzara iri mu badaso no mu nzego z'umutekano biriya biraguha isura y'igihugu murambivuga ntabwo bigomba kubiguha uyu munsi ahubwo ni preve ni ukubera ko ibyo tubabwira exactement ariko bimeze inzara iri mu basirikare igizaza mu basirikare misiri imbere yes abajya mu mahanga n'abandi ngo niko basigaye babicisha niyo matunda iko mbere muri iki gihe o uzajya muri Darfur tuzakoreza muri Republika Centrafricaine cyangwa Centrafricaine o cyangwa se tuzakohereza mu butumwa hanze aho bakavuga bati nge nzarongora mvuyeyo nzagura akazi mvuyeyo nzagura ikibanza mvuyeyo ubwo nibwo buzima basigaye babayeho ariko marabibonye no mu minsi yashize mu kiganiro umunyamakuru yahoze ari umwanditsi kuri New Times akaba ndetse akora ikiganiro cy'igisore kuri Isango Star afite na channel ya YouTube yitwa Popote TV ni Popote Janvier Popote aho yavugaga ko ikinyobwa cyitwa bakitango ni energy ubwo ni energy drink ngo cyateje akavuyo police iravuga ko ngo bafite ngo banyoye inzoga zirengeje igipimo kubera banyoye energy drink ntabwo ari ukubera ko police yewe ko batanyoye energy drink irabizi cyangwa se irabizi ko bayinyoye ariko itarimo alcohol ariko kubera ubukene bw'amafaranga kandi ubu ni intangiriro zatangire mu bindi mu zindi nzira ariko noneho uyu munsi ni intangiriro yuko bagiye gukora za debriefu bagafata abantu batangiye kwihemba ufata umuntu wanyoye energy drink ukavuga ngo ngo alcohol ngo alcohol level ngo yagiye kuri kabiri nuko ngo inarenze y'amacupa abiri ya Heineken macupa abiri ya Heineken ubundi n'igipimo cyahanga bavuga ko ari 0.8 the hope with nta nubwo ari narimo kuba rero ngo energy ngo yageze mugane ngo energy mugane kuko bayivugaga ngo yageze kuri kabiri naho umunyamakuru popote baza abashoferi ati none se baberetse ko byapimye kabiri batireka data batubwiye bati bipimye kabiri ngo bahite babwira ko bafunze ni amafaranga bashaka ni ukwihemba ni umukwabo urabona noneho na bya bindi imodoka zaragabanutse muhanda kubera guma mu rugo ntabwo na kwa kundi baryaga na za tike batanga n'uyu munsi ntiziboneka ntabwo kiboneka none bagomba kuba batangiye gushakisha ibyaha muri ngo energy drink umushoferi akavuga ati twebwe njyewe mu buzima bwanjye sindanywa na alcohol ikintu tukugenda tugafata hariya uguriye energy yo kugira ngo ukanguke ukomeze ukora akazi ati ikindi kintu nanyoye ni icyo bita ngo babyita ngo ni tevere urumva ko mu mucyongereza nk'abantu bari muri mukuru mugabane wacu n'ahandi ubwo ni green tea urumva ko ibyo bintu ntabwo ari alcohol n'uyu mwanya ushobora kubaho wicaye urimo yinywa wumva ikiganiro ariko mu Rwanda basigaye bavuga bati energy nako energy mugani wabo bati ipimye kabiri ntabwo babikwereka nababwiye blag kandi uyu munsi irihira ba relevant mu Rwanda blag y'abanyekongo kubera ibyo bintu bya article 15 aho abapolisi bazaga abajandarme aho bitwaga bakadera ba service za sécurité bazaga kureba mu rugo bakavuga bati reka turebe okay ibintu byose isuku imeze neza niho bacungaga n'ibintu by'isuku bati yasa ibyo bitaga niba arasonisema isuku imeze neza ibintu byose imeze neza abana bajya ku ishuri ibintu ngo noneho akagenda akareba akavuga ati se iriya hene ndayitwara gute none umupolisi akayitegereza yabonye ibintu byose ari check nta kintu na kimwe ashobora kurega uwo muntu akavuga ati iyi hene ni ihebe batu gatoya bati ndayitwara ikosa ryari uko ihene ihebeba ngo uyu mbuzi tu akisema tu me na beba nibyo bisigaye mu Rwanda ngo upimye kabiri bagatwara abapolisi abashoferi bakajya kuberekana kandi batabirete koko ko bapimye naho kabiri ibyo rero nibyo byabaye kuri uwo muntu witwa Safari kuri ikibazo ariko ndabitaraza kutubwira nawe wagikurikiranye uko abyumva ibi rero ni ibigaragaza ubukene kandi buzakomeza ku kibazo cyangwa inirebe ashire twabiganiriyeho nawe araza kutubwira ibitekerezo bye mbere ariko yuko tujya muri ibyo byose hari indi blog nabonye ntabwo ari ukunenga perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ariko ni ibintu nabonye ndavuga ntiyaba ari umugabo wabikoze biba bifite ubungubu isi iba yahiye abantu baba bavuga ibintu byinshi cyane ubwo yari yakiriye abakinnyi umupira nayo ni nka blog yindi ariko ni reality avuga ko aba akora commentaire ku bakobwa bavuga kuri ekipe y'abakobwa y'umupira w'amaguru muri Tanzania avuga ko nta bahungu bashobora gukunda abantu bari flat chest ngo mbese igituza kitari kitegutse tuza gisigirije avuga ko abo bakobwa bafite risk yo kuzabura abagabo bakina iyo mipira avuga ko batari attractive ku bashobora kuzahura n'ikibazo cyo kubona abagabo kubera abakina umupira w'amaguru ako nagaciyemo ni commentaire za Perezida Samia Suluhu Hassan yakoze naramwiyumviye ntabwo namubwiye ntabwo ari ibintu by'impuha gusa nuko ibi bya comments nk'izi ngizi uri umugabo ubikoze byaba ubungubu internet iba yamaze gushya ubwo ni gusa ikintu kigaragaza impamvu nabivugaga nuko mu isi yashize twari tuvuga yuko isi irimo igenda ihinduka ubutinganyi n'ibindi hari ibintu bimwe mu bindi bihugu bifatwa nk'aho ari ibintu bisanzwe ariko nk'ubu nko ku bakobwa abandi bantu bavugaga bati abakobwa bashobora gukora imirimo imwe n'iy'abakohungu bashobora gutwara amakamyo bashobora kugira uburenganzira bungana perezida wa Tanzania yavuze ati umupira w'amaguru ku bakobwa ntabwo ubundi byagombye kuba ari ikintu cyiza kuko bituma bagaragara nk'abantu badafite amabere ahubwo bakaba ngo bari flat chest mu magambo nk'uko babivuze kubera ko ngo iyo myitozo bakora ndetse akavuga ko abafite abagabo ni amahirwe ariko batabafite bishobora kuzabazanira ingorane. Nibyo rero iyo ntabwo ni inkuru ni blog niba ari blog simbizi gusa nuko byantangaje kubona umudamu ari umudamu akora commentaire nyizo nyizo ku badamu ariko ubu nta nubwo binavugwa nk'uko ntabwo cyakora media zo hanze zabihaye agaciro cyangwa se zabihaye umwanya munini. Ndagira ngo dufate umwanya twumva akarimbo gato ya ka radio iteme tubifite gatoya niturangize duheruka ku nkuru ya Joe Habineza mu kanya gatoya.
Shaka radio iteme mwumve radio iteme ni radio yacu ni radio yanyu radio iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda. Cherchez la radio iteme, écoutez la radio iteme, c'est notre radio, c'est votre radio. La radio iteme, c'est le centre et la source, le moteur, la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais.
Akunzi baradiye iteme ndongera mbisegure ko twagize akabazo ndabizeza ko akabazo ubwo bakomeje kugenda kagaruka tuzagashakira umuti urambye. Nizere ko ariko ubu munyumva ikiganiro cyacu rero tukaba dushobora kugikomeza. Turashimiye Jean Paul mu kiganiro igihe n'iki nk'uko namaze kubabwira ndizera ko abo twari kumwe tutari banze gusubira inyuma ku bandi yenda byinshi muzabisubiramo kuri YouTube ariko ndagira ngo dukomereze aho twari tugeze. Aho nangiye kubabwira ko ngira ngo tuvuge tuganire ku kibazo cyangwa se nakumva bwire ibyo twamenye ku rupfu rwa Joe Habineza. Joe Habineza uko natangiye mbibabwira akaba ari ari yari inshuti y'urubyiruko cyane akundwa n'abantu benshi byagiye binagaragara ku rupfu nako nyuma y'urupfu rwe kuri za Twitter social media ibyo bagiye bamuvugaho biragaragaza ko koko yakunzwe na benshi. Ndagira ngo munyihangane gato abantu bambwira ko audio zacu zitameze neza ariko ndizera ko zikemutse muze kutubwira cyangwa se kwandikira mumenyeshe nanjye ubwanjye niba noneho ikibazo cyakemutse. Navugaga ku kibazo cya Joe Habineza. Joe Habineza wapfuye ejo bundi akaza gupfa mu buryo butunguranye akabikwa na Leta y'u Rwanda ndetse n'abavandimwe be. Hari byinshi twaje kumenya ndetse bimwe bitari ibanga mwari musanzwe muzi ariko mutari muzi natwe tutari tuzi ko bishobora kumuhitana. Bimwe muri ibyo nuko yabaye ministre nyuma bakaza kumugambanira bamuteze inkumi hanyuma bakamutegeka gusaba imbabazi baramwimiriya Kagame cyakora kubera ko ibyo ari izo nzira bashaka kugira ngo abantu babe bayimiriye hanyuma bazajye bakora bigengesera igihe cyose bamuramya ibyo icyo yashakaga intambwe ya mbere yaramaze kwigeraho. Ariko ibyo ntibyatumye amutera icyizere nk'uko mubizi ntabwo ibyo ngibyo ubwabyo si ukuvuga ngo yenda yari kureka kuba ministre bavuga bati yagaragaje imyitwarire idahwanye n'iy'umuntu uri mu kazi uhembwa n'imisoro ya Leta ariko yongeye kumuha kumugirira icyizere ubwo nyuma yaho ku gatebe yabanje kumwicaza mushyira ku gatebe akavaho ajya
muri Nigeria kuba ambasaderi aho yabanje gukorera kompanyi ya Heineken mbere noneho yimukirayo ari ambasada aza kongera kugaruka bwa kabiri nyuma y'imyaka ine ndibaza bamugira ministre kandi nyuma yaho ariko yaje gushaka gukora business nka muri Radiant yibavuga ko ari ya Rugenera Marco nabwo leta y'u Rwanda amakuru ragitemi ifite adashidikanywaho nuko leta y'u Rwanda yamwirukanishije yasabye yuko atakora muri Radiant muri iyo kompanyi ya Siransa aho yiboneye akazi keza barahamwirukanisha ntabwo byagarukiye aho ngaho gusa nyuma yakomeje umwana nyine w'u Rwanda umwana w'umusope aragerageza rishakishiriza mu minsi yashize yakoraga ibintu bya kompanyi yari yatangije ibintu bya spaghetti yitangirije ibintu byo gukora spaghetti mu Rwanda irabimwambura ubu iyo kompanyi nayo nta yaragifite hari manungu niko nyinshi zari zihari cyane cyane ko bari bamaze kumubuza ibwami no ka rubanda bamujujubya hirya no hino nyuma yaho nibwo mwabonye ko yari yakoze iminsi mikuru yo kwishimira imyaka 30 amaze ashatse benshi baravuga bataho ngaho niwe bamuhereye akantu ariko si uko bamubuze nyuma yaho rero bamwohereza muri Kenya aho bagiraga ngo bamurangirize murabizi ko muri Kenya basigaye baharangiriza abantu benshi cyane aho bashaka guhitana benshi niyo basigaye babohereza nabonye New Times yanditse ivuga ngo icyari kitumye bamwohereza ngo yagiye muri Kenya ngo kugira ngo gucekinga kuri families and friends ibyo ni ibinyoma ntabwo bigeze banavuga ko yari agiye kwivuza kandi muziko amakuru ya mbere yaje avuga ngo yari yagiye ngo Nigeria kwivuza ngo avuyeyo ngo ahitira ngo muri Kenya ngo ageze muri Kenya ngo biranga no New Times kinyamakuru cya leta kinyamakuru gitangwa aho amafaranga na services za hanze nyuma za NISS ya General Nzabamwita Joseph cyanditse kivuga ko yagiye gucekinga ku ba friends and families cyangwa abantu b'inshuti ze ngo muri Kenya noneho ageraho ajyanwa mu bitaro ngo ariko ngo agiye gusezererwa ngo igisukari kirazamuka inkuru y'igisukari ntabwo ari nshyashya nta nubwo ari bamwe bayivuga yewe n'imiryango ye bamwe mu nshuti ze n'imiryango barimo barayivuga ni uburenganzira bwaje ndetse ni na kimwe mu bintu dushobora ni kimwe mu bintu dushobora kuvuga ko yenda bavuga ko ari imwe mu mpamvu izaba zaramwishe kimwe na wa muntu wavugaga ati atese mwebwe Jean Paul mwebwe ari mwemera ko mu Rwanda haba izindi ndwara zitari Kagame cyane turazemera ndetse uzabirebe hari abantu benshi twifuriza iruhuka mu mahoro ntitwirwe tujya muri byinshi kubera yuko abo tuba twamaze kudetermina ko koko bapfuye urupfu rw'ikirago ariko ntuzambwira ngo umuntu yagiye ngo bamusanze ari mu mufuka areremba muri rweru ubwire ngo tuzavuge ku rupfu rw'ikirago tuvuge urupfu rw'abantu bamanitswe muri gereza barashwe bari ku mapingu uvuge ngo tuvuge urupfu rw'ikirago twumva umuntu nka Jo Habineza bavuga ko yararwaye diabetes ngo yavunitse imvune imutuma bamujyana nako ngo ajya gucibwa amaguru ngo kubera diabetes birashoboka wi ariko niyo mpamvu natwe twashatse kubaha aya makuru yandi noneho izo circonstances zose muzihuze murebe koko niba Jo Habineza yaba yarishwe n'izo mvune cyangwa se niba yarishwe n'ibyo FPR yari imufiteho cyangwa yashakaga kugira ngo atazavuga cyangwa se adazakomeza kuba kunungunika kuko benshi kandi twaze tubivuga nabuze mbivuga kare ni uku bizajya biza buhoro buhoro manungu niko izagaragara mu bantu batangiye kujya babica umwumwe cyane cyane iyo bafite ngo hari ibyo mushobora kwamuziyeho bamwe mu batwandike baravuze bati mwibuke ko muri 2013 ubwo bicaga Colonel Karegeya bavugaga ko abamwe mu bicanyi baho bafashijwe na ambasade yo mu Burundi Nigeria icyo gihe ambasaderi yari Jo Habineza gushaka amapasiporo y'ibicupuri cyangwa se ya fake kugira ngo bifasilite abo bantu gukora gusohoka niba binjiye ari Abarundi niba binjiye ari Abatanzania ariko nibasohoka basohoke mu bundi buryo mbese bidatuma bashobora kubafata ayo makuru mwarayumvise ndumva narayavuze ngikora kuri aditaho ariko na makuru twebwe n'uyu munsi tuzi ko byabaye abicanyi bakoresha amapasiporo y'ubwoko bwose bavuga ko harimo aba Tanzania, Burundi ndetse n'amapasiporo ya Nigeria ibyo rero benshi bakavuga ko mu batwandikiye bari imbere mu gihugu bakavuga ko ni kimwe mu mabanga amwe batari gutuma ko Jo Habineza yazagira ubwo ajya gusubira hanze cyane cyane ko baramaze kumenya ko nyuma yo kumwambura spaghetti ze nyuma yaho bamaze kumwirukanisha muri Radiant yari yongeye kubona akazi yaragiye kongera kubona akazi ko ari umuntu wabanje gukora kompanyi ya Heineken kuva kare kuva mbere ubwo rero yari muri procedure zo kugira ngo atangire asaba uruhushya Kagame kuko ngo ntabwo yashobora kugenda adasabye uruhushya Kagame no gusohoka mu gihugu bavuga bati uyu nguyu agiye kuducika ayo ni amakuru turimo nako tuvuga twaboneye ibimenyetso abantu batwandikira batubwiye yuko batashidikanya ko icyo ari cyo kintu yaba yarazikiye Jo Habineza akundwaga na bose mwavuga muti ese yari intungane oya nta muntu w'intungane ubaho yaba yaribeshye se agakorera satani yes cyane inshuro nyinshi cyane yaba se nawe yaragezaho akafitinga in mu gukorera satani kimwe n'abandi yewe ndeka mbibutse ko kera igihe Drosera mugore wera wari ministre nibayo w'amashyamba cyangwa ibiki sinibuka neza ariko ubwo bari bagize ikibazo Kagame aba tuka kwa kundi y'imiri ya ministre mu nama nyuma yaho amakuru yaje kuba ko bageza hagati ya ministre bakagenda bandikirana aho madame Drosera mugore we nawe yandikiye Jo Habineza amubwira ati nawe rwose we kujyukabya urahamiriza ugakabya uzaje rimwe na rimwe nk'ahantu hariya mu nama uje ufatanya n'abandi ntube lash ibyo bintu rero Jo akababyereka Kagame kuri text amwereka text mugore we yamweretse ndetse bikaba byaraviriyemo madame Drosera mugore wera kuwirukanwa ku kazi kubura akazi no kuba yimiriye imbere y'abandi ba ministre kwa Kagame ibyo rero ni umuntu abantu bakora Kagame bose barabigira kuregana kugira ngo bazamuke kuregana kugira ngo bo bagaragare neza cyangwa se babe immune ariko ingaruka zabyo zose nizi ku kibazo ndagiye clarify ku kibazo cy'abapasseport y'abantu bagiye kwica karegeya ntabwo shinja Jo Habineza ko yarabizi yarazi ibyo arimo gukora cyangwa se ko yarazi yuko abantu cyabashakira amapasseport ari ariko ukorana ni ziriya inkotanyi ukavuga uti barambwiye nshaka amapasseport y'ibicupuri ibinyoma ibyo bagiye gukora ubizi nawe uzi ko ari ukugira ngo bahishe trace batamenye badasiga inzira zaho banyuze ubundi ku bandi bantu babamaneye ku bandi bagira andi mazina ku mapasseport ariko y'igihugu baba mukeretse ubonye umuntu ufite ubundi bwenegihugu akaba ari gukoresha ariko leta y'u Rwanda yo suko inyura mu nzira za magendu ni nazo yanyuzemo muri izo nzira simushinje rero ko yari abizi ibyo arimo gukora ibyo yafasilitaga ariko yari afite kameme ibimenyetso ko ibyo bintu bishobora kuba bifite ibintu bagiye kubikoresha kandi bidashaka kugaragara kutasiga ibirenge mu ntabire ibyo ni ibyo navuga ko nawe nta nubwo ari n'icyo gusa kuba warakoreye iriya leta FPL ukemera rwose ukava muri Heineken yindi kigeraje kuba igihugu akava muri yarangiza nyuma akavayo akamugira ministre ava ministre akabungira bakamugira ambassadeur kandi bamushyize ku gate wagomba kumenya ko kiriya gihe bari bashaka kugira ngo bakwegeze hafi kandi bakurangize nk'uko babikoze nyuma yaho rero bamaze kumwirukana inshuro ebyiri yabaye naif ukuntu yibaza hari ko we bishobora kuzaba kuzaguma yenda yitonda akora yenda igihugu akorera igihugu mu bundi buryo ahazaba ari ariko ntabwo ariko Kigali ikora ntabwo ariko FPL ikora none bagiye banyoye amaraso ye navuze ko ntari buze gushimangira ko bamwishe ariko kuko mbyizera ko bamwishe ubwo yenda ibyo sinabisabira imbabazi nuko gusa ndi convinced ko ari bo bamugiriye nabi banyarwanda kazi bakunzi baradi iteme nkuko mubizi izi nkuru nyizi ngizi niza abantu baba baraduhamagaye bari bari Kigali mu Rwanda baduhaye kandi tudafite impamvu yo kuzishidikanya akaba ari niyo mpamvu tuzibaha uko twazibonye ariko nkanje Jean Paul ndabyizera yuko Joe Habineza bamuhitanye ntabwo nizera ko yapfuye urwikirago nkuko bashaka kubitugurisha kandi bimenyetso byose nibyo niba umuntu w'imyaka 56 wagaragaraga nk'umusore udafite indwara iyo diabete bavuga ikaba ari witoranyije muri iki gihe ikamuhitana mu gihe bari bamaze iminsi bamugendaho muri ubwo buryo ibyo ntabwo ari ibintu wahita umubwira ngo noneho nanjye mvuge ngo nibyo ngo bene wabo bavuze ko yararwaye none se bene wabo murashaka ko bavuga iki bo barashaka kugira ngo bagire n'amahirwe yo gushyingura baze kuvuga ibindi no gushyingura hariya ntabwo ari ikintu wavuga ngo bazakiguha gusa nubwo tuzi ko ahandi nta n'umuntu wagombye no kubanza kwibaza ati se tuzanashyingura se bazatwemerera ese amakamera azabahari ntibazabaje kutuneka ibintu nk'ibyo ibyo rero mu Rwanda benshi barabyibaza ni nayo mpamvu bivuzwe n'umuryango we muri iki gihe ntabwo ushaka kubyumva cyangwa ubyemere cyane cyane ko ubuzi ko ingaruka zabyo utazi aho zishobora kugarukira turakomeza kubakora iperereza kuri iki kintu ariko nitumara nitumara kubabonera amakuru yandi atandukanye yenda n'aya ngaya ubwo tuzababwira niba ari icyo duhindura kuri iyi nkuru ariko kugeza uyu munsi mbyagiteme mbihagazeho yuko amakuru dufite avuye i Kigali atari gushidikanywaho kubwo rero tukaba twemeza ko byanze bikunze ntaba nemeza ko Joe Habineza bamwishe kubera impamvu za politike kubera impamvu z'uko bavugaga bati uyu nitwamureka agenda yarabishatse kuva kera ariko ntawamenya atazaba aduye kandi yari populaire mu bajene mu banyarwanda benshi bari bamuzi yari umuntu bitaye ko ari cool nguwo rero urwo rupfu rwa Habineza icyo twabwira abanyarwanda nuko gukorera satani niko bigenda abo bitwa ko ari abaministre bose abitwa ko ari abakuru b'ingabo bose nibahere ku ba mbere muhere kuri chef d'etat major wa mbere w'ingabo Samuel Kanyemera kaka ari he habayeho ate ufata uwa kabiri Kayumba Nyamwasa ari hehe abaye hadi ufate uwamukurikiye ariko reka mwihorere uwamukurikiye nk'uri mvugo uwamukurikiye bakareka uwamukurikiye nikabareba ari ku muziko we yaravuze ati giye mujye mu nkubita kiboko ukubite ibumoso mbaze nti mpindukire mukubite n'ahandi wore ntabwo ndi bumutindeho yakurikiwe na Kayonga byagenze bite yakurikiwe na Nyamvumba byagenze bite s'il vous plaît noneho mujye muri ba chef d'état major b'ingabo zirwanira ku butaka bera navugaga ba chef d'état major général mufate uwitwa Musemakweli yaragiye mufate César Kayizari reka ibi bintu na Kayonga ariko namuvuze nta gushidikanya ko ibi bintu byose byagombye kubaha sinye ntabwo ushobora kunezeza satani ufate ba minisitiri ababaye ba minisitiri b'ingabo barimo jenerali Habyarimana bagatsinze umubwire uti murasira wa RSF keretse ntashobora gukora nk'akabarebe azaba sefu bagirirwa bahamiriza basimbuka nka za kadahumeka ufate abantu ba minisitiri bose muzi abari muri gereza ufate ba pasiteri Bizimungu bakanyarengwe n'abandi ntibishoboka iyo niyo mikorere ya dayimoni iri muri FPR ntabwo izanahinduka n'ubwenge nimwege mushobora kumenya uko mwitwara mukamenya ko mutazigera munezeza satani na rimwe turabivuga buri munsi ibi byose biberaho kugira ngo tubagire inama ariko mukavuga muti zira ni propaganda ntabwo ari propaganda reka noneho nk'uko nababwiye tujye muri transition muri ngwino urebe amaraso muri ngwino urebe kubura ubumuntu muri ngwino kubura agateshwa agaciro muri ngwino urebe reka nongere mbibutse ibya Amuhire Louis Antoine mu mushyikirano
m'appelle Muhire Louis Antoine, nari mbaze muri Canada. Ni connection kuko ngiye ndi businessman hari projet nazanye deja kandi nshaka kugira ngo expanding muri radio, so ni connection with other abandi bajene no gukonekta n'abandi bayobozi bashobora kumfasha wenda ukumva ukuntu bimeze ko njye nari maze imyaka 20 ntazo mu Rwanda. So yeah, abantu turi hanze ntabwo tuba dufite amakuru ahagije ko igihugu kihuta cyane, aya makuru ntabwo atugeraho rero on the same speed ku buryo hari igihe tuba dufite amainformasiyo atariyo. So nge nifuza ko nka RBA Rwanda Board Agency, no Broadcast Agency ya create like international branch ari kuvure mari focus on diaspora ikatubwiraho ibintu bigeze, kuko otherwise kumva ibintu by'ibinyoma hirya na hariya bigafata umuntu w'umugabo cyangwa se w'umukamikaze kugira ngo uze mu Rwanda kutaweze oru wahagira ugasanga ibintu byiza birafunctiona. Expectation nange zari nto cyane ariko mpageze nsanga ni vraiment beyond. So bituma gusubirayo ukwezi kwakurikiyo nahise ngaruka, ariko iyo mbona ati kimwe cy'umuntu gikurikiraho nako kugaruka kugira ngo project yanjye itangire. Yewe umubyeyi wanjye afite case muri Gacaca, so you understand ko afite na manda international kuri we ya Interpol. Kuza aha ngaha njye nuko nkunda u Rwanda cyane pe, kandi nabo tuzi ko barukunda. Kuza aha ngaha urumva ko kuri njyewe no kuri famiye yanjye byari ikintu gikomeye urumva, ariko nagize Imana ababyeyi banyamgatoke ngaho genda turebere uko bimeze. N'abandi ndababwira ati niba njyewe ufite umubyeyi ufite manda imuriho ku mutwe ya Gacaca na Interpol ntaza ahangaha nkatangira business yanjye ikagenda ntahumeka naranabyibushye, none se kuki bo bataza koko? Igihugu ni cyabo, igihugu ni cyarenze ibintu by'ubwoko. Igihugu ni focus kuri development, ni focus ku bintu bya ku munyarwanda nkuko abanyamerika bavuga ati American ushobora kuba umu black American, Latin American, whatever you want, ariko they are proud to be American. So nanjye nicyo nahasanze nababwira ati muze murebe ku munyarwanda ubu ngubu nta you have to leave that. So nibaze nta muntu bakurikira ngo bari kubaneka, nta muntu bumviriza, amazi ashyushye arahari turakaraba nijyanitera. Donc nibaze barebe kandi ntibagikibatinye, niba njye nashoboye kuza nta muntu wampoye ibya data, ndakora business nta muntu umpunga aro nabo ndabwira ati rwose nibaze barebe. Niba ndabikundere ga ikibuga cy'indege kirahari, hari indege nyinshi cyane bazasubira, ariko I'm telling they are missing something, they have to come and see, it's very important.
Makoze cyane ni kwa kabiri makumi ijambo jenko nababwiye nari maze imyaka 17 na kayiwacu mu gihugu cyanjye kandi nacyo nikeka, ariko bitewe n'impamvu nyinshi umuntu aba araciyemo cyangwa n'ibyo umuntu yumvaga atigeze yibonera cyangwa se ngo ahinyuze ni cyane bitewe n'uko haba benshi tubana mu Burayi ubona tubaho kubera ko turi ingwate z'abandi. Ibyo bintu rero ugasanga igihe kimwe na kimwe anagutiye ubwoba ngo uza mu gihugu cyakubyaye kandi nta kintu ku giti cyawe wumva wishisha. Hanyuma igihe ndarezima gatoya ngira ngo mu Rwanda na impuso nagiye mbona mu gace k'umurongo izuba riva cyangwa se ari mu gicucu uri imbere yawe wamurira ugasanga yambaye ipeti, iyo ni wamurira ugasanga yambaye ipeti rikomeye kirana mu by'abagabo kiba byo kandi mu kuru muri leta umuntu uhogaye akaba ikibona mbere yawe ikintu cy'umuvundo cyavuyeho ikintu cy'amafore kompresiyoni ikintu urabonye igihe cyo kubana nakaba mugenzi we ibintu byo gukangaza bisa n'ibyavuyeho niyo mvura y'imvune kera wajyana ahantu rwose bafishatse ibyo uranze ibyo uzi icyo ngicyo ibyo byose byabagabo hari bagaririmo hari abafungwa babizize bazira ubusa, ariko ubu ngubu urebye neza usanga ariko kubana gahari bigura kuba mugenzi we, ugasanga icyo cyo kwihesha agaciro kirahe cyane mu Rwanda. si tu nabonye c'est la volonté
eka tugarukira hangaha kuko mwabyumvise ariko kuri aya magambo asorejeho uyu muntu hagena imana Alphonse Marie ni umuntu watashye mu Rwanda avuga ko mu Rwanda hari ikintu cyo kwihera agaciro hari bimwe ibintu byo kudahutaza abantu banyarwanda banyarwandakazi bakunze ibiganiro byacu ndababwira ngo aba bantu ibyo bavuga ari uriya bavuga ko yakurikiye Nutera mu Rwanda ari uyu nguyu uvuga ko mu Rwanda badahutaza abantu ntabwo ari uko badasoma ntabwo ari uko batumva bapfiriye muri gereza si uko batumva abantu bicirwa cyangwa se bajugunywa mu mazi muri za Rwero ntabwo ari uko batumva abantu bahunze bagahunga bakiza amagara yabo kandi batari abantu b'abaturage bahingaga yenda bakavuga bati batwambuye imirimo yacu turahunze n'abantu bavuye muri FPR bakubwira bati hariya ifuni iravuze ubuhuha hariya isasu iravuze ubuhuha hariya upfa nk'ikimonyo uzira ubusa nta butabera buhari ibyo byose baba barabyumvise amaraso amatwi ngo ari mu Kongo amatwi ari mu rupfu ntiyumva yes ukavuga uti Kagame azanshaka ngiye gushaka amazu yanjye se ngiye kugira gute ariko ingaruka zabyo nizi kuri iyi nkuru naganiriye na Shire nawe agira icyo abivugaho
urakoze
mbere yuko ariko washire umbabarire mbere yuko ngarukaho ntabwo wambwira ngo aya magambo avuzwe umuntu avuga ngo ntabwo abantu bahutazwa ntawuze ngo guhagarare imbere avuga ngo ariko shanguze icyo ndicyo wowe none akaguhagararaho n'imbugita n'inkota agahita gucirusi nk'uko twabonye uyu muntu bamwishage n'Imana reka twumve yashire
urakoze Jean Paul kumpa ijambo ariko mbere yuko ngira icyo mvuga kuri iyi ngingo reka maze nsuze abakunzi ba Radio Iteme abakurikiye ikiganiro ndetse n'abazagikurikira ariko nsuhuze na bagenzi bacu bo mu runana nyarwanda ruhana impinduka bose ndabatashya kuri iyi ngingo rero icyo nabanza kuvuga ni uko burya tugomba kwibutsa abanyarwanda cyangwa se abakunda kudukurikira tugomba kwibutsa imiterere y'iyi leta iyobowe n'ishyaka FPR rya Paul Kagame tugomba kuyutsa imiterere y'iyi leta kubera ko niyo tunenga niyo turwanya kuko nayo iba yarahagurukiye kutuvutsa ubuzima kutwima uburenganzira bwacu tuvukana duhabwa n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'amategeko ari mu itegeko nshinga tukarwanya iyi leta kubera uburyo yimitse ikinyoma igakoresha ubwicanyi iterabwoba n'ibindi byinshi dukunze kuvuga kugira ngo ikomeze hotera abaturage byose mu by'ukuri igamije kwikubira ubukungu ndetse no gukoresha abanyarwanda nk'uburyo bwo kugera ku nyungu bwite zabo ikimenyimenyi ni uko nk'abantu bayinenga usanga iyo batabahize cyangwa se ngo babice cyangwa se ngo babafunge cyangwa se ngo baburirwe irengero usanga bakunze gukoresha ikintu bise ngo kamensi ngo ngwino urebe iki kintu cyangwa ngwino urebe abantu benshi wenda bigeza nkana cyangwa se n'abadasobanukiwe hari igihe babifata nk'aho ari ubushake bwiza bwa leta ya FPR bwo gutumira abanyarwanda ngo batavuga rumwe nayo ngo kugira ngo babone aho u Rwanda rugeze rutera imbere nk'aho ibyo abantu banenga ari iterambere naryo rikeya rihari kuko ibyinshi riri ku mbuga nkoranyambaga nta nubwo ari iterambere rigera ku baturage ariko babifata nk'aho umuntu ageze hari akabona imihanda ikubuye n'amagorofa atatu ane yazamutse ahita avuga ati iterambere ryaraje uburenganzira bwo kirimo umuntu reka tubwibagirwe hanyuma dushimire cyangwa se ducinye inkoro cyangwa se dukome amashyi dutangire tuvugire iyi leta iyi gahunda ya kamensi barimo mu by'ukuri ni gahunda yerekana yuko badafite gahunda n'imwe yo kwicarana n'abo batavuga rumwe cyangwa se n'abanyarwanda bafite ibibazo mu by'ukuri kandi biterwa n'ubutegetsi bubi bigaragara ko iyi gahunda yo kwicara nabo idahari ahubwo kamensi ni ikimenyetso nk'icyo wavuga uti urimo kunenga ngwino nkwereka ibyanjye ubundi uceceke nushaka ndaguha amafaranga cyangwa se n'izindi nyungu bwite abantu bagenda bakurikira ariko tubyibutse ko mu bibazo byinshi dufite ndetse twanatewe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda kuva kera ni ikibazo cyo gusaranganya ubukungu aho usanga hari ubusumbane noneho mu gusobanura ubwo busumbane ugasanga za leta uko zagiye zisimburana zitwaza ibintu bibaho n'ibitabaho kugira ngo zereke igice kimwe cy'abaturage ko ibibazo byabo biterwa n'abandi baturage niho haza ibintu by'amoko by'uturere ndetse n'ibindi byadutse vubangaha ibi rero bya kamensi hari abantu babihagurukiramo bakabishyuhira bakamanuka bakagenda kuri izo nyungu zabo bwite ndetse wenda bamwe bagatunganirwa nubwo tuzi ko gutunganirwa ku ngoma y'igitugu ni ibintu bitaramba ntabwo twatinya kubivuga ariko hari n'abandi bagenda noneho hejuru yo kujya muri iyo kamensi bakagera cyangwa bakajya ku mateleviziyo cyangwa ku maradiyo cyangwa ku mbuga izo ari zose bagatangira bakishongora amazina turayafite menshi cyane bakishongora bati igihugu cyateye imbere abantu muri hanze ntimusobanukiwe muzaze murebe bagatangira bakishongora mu buryo burengeje ukwemera ku buryo usanga ubwo ari no kugambanira bagenzi babo b'abanyarwanda ibi kandi kubivuga ntabwo tubivuga kugira ngo ducyurire abantu cyangwa se ngo twishime ku byago abantu baba bahuye nabyo turabivuga ari nko gukebura abantu ariko ari no kubibutsa ko ibi byose babijyamo twababwiye iyi leta ni leta mpotozi ibi ngibi turimo kuvugana ibyo byabaye kuri uyu mugabo niba nibuka neza izina rye ndumva ari Alphonse twagiye kubona tubona yabuze ubuzima kandi ubona ko yabuze ubuzima hakoreshejwe intwaro nubwo atari imbunda ariko ubona ko yagiriwe nabi ntabwo twabyishimira turamwifuriza uruhuko rudashira n'umuryango we turawihanganisha ariko mu byago cyane cyane birebana n'imiyoborere mibi birebana n'ubutegetsi bubi tuba tugomba gukuramo amasomo tuba tugomba no kubwizanya ukuri kugira ngo ejo ubundi hatazagira undi muntu uvuga ngo agiye muri kamensi ngo aragiye ngo u Rwanda n'amahoro ngo ibintu biratekanye akajya nawe akabura ubuzima impamvu turi muri uru rugamba n'impamvu dukunze gusobanura yuko icyo duhanira cya mbere ari uko habaho ubutegetsi bwubaha amategeko ni ukuvuga ngo muri make ubutegetsi bwubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu uyu nguyu nyakwigendera uburenganzira bwe ntabwo bwubashywe ariko ndanibwira yuko tutaba tubeshye tuvuze ko yagiye muri kiriya gihugu muri kamensi agiye azi ko uburenganzira bwe buzubahwa ariko agasanga siko bimeze ari nabwo nyine atakiriho ibi ngibi kubivuga nanone ni no kugira ngo twereke iyi leta n'abayivugira yuko ibyo tubanenga bikagera n'aho tubarwanya kuko kunenga umuntu rujya ibihugu birimo n'amahoro opposition cyangwa se n'umuturage usanzwe mu nshingano ze afite uburenganzira n'ubwisanzure cyangwa se afite uburenganzira bwo kunenga ibyo abona bitagenda neza cyangwa se bitamunogeye mu bwisanzure ubwisanzure ni inshingano za leta igomba guha abaturage ni ukuvuga ngo no kunenga ntabwo tubisabira uruhushya biri mu nshingano zacu nk'abaturage kuko turi abanyarwanda ariko noneho iyo tugeze tuvuga ngo turwanya leta ni ukubera ko imyitwarire ya leta usanga ari imyitwarire mpotozi none se wanenga umuntu ushaka kuguhotora gusa cyangwa se wakwirwanaho ukamurwanya nawe kuko ntabwo abakurusha uburenganzira ku buzima bwawe kandi nta nubwo ushobora kwicara ngo ube ntibindeba ku buzima bwawe bwite ikindi nshakuwe kuri iyi ngingo ni uko iki gitugu dufite mu Rwanda ni igitugu usanga gifite ukuntu cyakandamije abanyarwanda benshi kugira naho abantu batangira kukivugira no kugikomera amaki kandi bazi ko ari igitugu. Ni ukuvuga ngo ubona abantu bavugiriye leta, ndavuga abiyisi intore benshi bavugiriye leta bati bimeze neza, ari nabo bategura izo nama z'amadiaspora, ari nabo bategura iyo mihuro yose bahuriramo, bagatumira abantu ati ngwino muri comments, abantu nabo bagashyokerwa bakagenda. Ariko mu by'ukuri icyo nshaka kuvugana ni uko iyo ushyigikiye igitugu ku mpamvu izo arizo zose, icyo gitugu ntibitinda nawe kiraza kikakugeraho. Niyo mpamvu urugamba turimo mu nyungu rusange zacu twese abanyarwanda twagombye guhagurukira hamwe tukavuga duti dushobora guhangana mu bitekerezo, ariko umurongo ntarengwa ku bantu bitwa ko bayobora u Rwanda cyangwa se barutegeka, umurongo ntarengwa n'uwo kuvutsa umuntu ubuzima umuhora uko atekereza cyangwa uko yavutse cyangwa se ngo haturuka cyangwa se indi mpamvu iyo ariyo yose. Ibi ngibi umuntu wese utekereza, umuntu wese wubaha ubuzima yagombye kubiharanira, tutagiye no kureba ngo ishyaka arimo cyangwa se ubwoko bwe cyangwa se ngo ibitekerezo bye. Buri wese yagombye guharanira yuko ubuzima bw'umuntu bwubahwa, kuko iyo utangiye gushyigikira ko ubuzima bw'abandi butubahwa, ni ukuvuga ngo nawe ubwawe ubuzima bwawe ntabwo ushaka ko abandi bazabwubaha. Ni gute se wakwifuza ko ubuzima bwa bariya butubahwa ukiyugira yuko wowe igihe cyose ubuzima bwawe buzubahwa ariko ubw'abandi butubake ubasumbye iki? Niyo masomo tugomba gukuramo, ni nayo somo rikomeye cyane abantu, na n'ubu ngubu turabizi ko iyi leta ikora ibishoboka byose ikagenda yegera abantu baba bari muri opposition, baba abayinenga, baba abayirwanya, baba n'abantu basanzwe tuzi uburyo bagenda bakora za campaign zo kwegera abantu batimuze muri kamensi, murebe u Rwanda ko rwateye imbere, murebe ibi n'ibi n'ibi. Uko babivuga kose, igihe cyose u Rwanda rutegekwa n'abantu batubaha uburenganzira bwa kimuntu, abantu bafata abaturage nk'ibikoresho byo kubyaza umusaruro ku nyungu zabo bwite, icyo bavuga cyose kizaba ari ikinyoma. N'uwavuga ngo agiye muri kaminsi ngo reka njye kureba ngo wenda ngo nasanga bitameze nk'uko abantu babinenga, yaba yibeshya. Kandi muri uko kwibeshya ashobora kubakura ibyo bita ngo imbwa yiruka, niba ari nduvu uwo mugani ubaho ngo yahakuye imbwa yiruka. Ubwo rero ndangije, icyo navuga ni uko iyi gahunda ya kaminsi abantu ntibakomeze kuyibeshyaho, ntabwo ari gahunda iyo gushaka kwerekana ngo ibyiza bihari, ahubwo ni gahunda yo kuza bakagupfukirana bati dore uko bimeze kandi urongera kuvuga ni akazi kawe. Bamwe bakabaha amafaranga, abandi bakabashukisha ibintu, abandi bakabashukisha wenda abakobwa cyangwa abagore. Murabizi ko dukunze kuba ko iyi leta mu nkingi zayo ikoresha mu gukandamiza abaturage harimo gukoresha igitsina gore, ubwo ibyo nabyo birakoreshwa. Ahangaha rero abantu bagomba gukanguka ariko bakareka no kwibeshya. Umuntu akajya muri iyo kamensi abizi ko ashobora kugenda ikintu icyo ari cyose kikamubaho, kubera ko dufite leta mpotozi itubaha ubuzima, umuntu uwo ari we wese bashobora kumuvutsa ubuzima bwe. Waba uje muri kamensi, waba uri ministre, waba warigeze kuba umuntu ukomeye muri FPR, waba uri umusirikare, waba uri umupolisi, ingero ni nyinshi cyane dushobora kugenderaho kwerekana ko iyi leta ari leta mpotozi idatoranya na gatoya mubo ivutsa ubuzima, mubo ifunga, mubo ituma bahunga igihugu n'umuburirwa irengero, ndetse n'ubukene karande bukaba bumereye nabi abanyarwanda. Ubwo rero Jean Paul ntatinze, ndumva ari icyo ngicyo nagira ngo mvuge kuri iyo ngingo. Murakoze kandi ubwo naho ubutaha.
Urakoze cyane, ndagira ngo ntabwo ndi butinde, ndahita njya kuri iriya, ndagira ngo nze kuganira kuri ya nkuru yindi nababwiye ye mudaso n'umuturage. Nakoze introduction gatoya ngitangira mvuga ko mbibona mu buryo butandukanye. Mbibona mu buryo bwa inzara iri mu basirikare. Butare irimo bashinzwe umutekano banyerondo n'abandi aho batangiye kwishakamo ibisubizo bya bindi bajye bavuga ngo intore ntiganya ngo ishaka ibisubizo ubwo ni kuri ya nyine ntabwo ziganya zikaba zikiroha mu baturage gatangira kujya kwambura utwabo ariko yagiye uyu munsi yagize ibibazo ntabwo ariho honyine gusa nababwiye ibyabaye ku bashoferi bavuga ngo banyoye energy drink hamwe na tever cyangwa byitaga ngo ni tever nabo bakaza gufatwa na polisi kandi batabiretse kuko basanze babakekaho inzoga cyangwa izo mashini zabo zabiretse ngo ahubwo ngo zababwiye ngo dore ngo nako ngo ngupimye kabiri bagahita batwara ibyo nabivuze ngitangira nuko twageze kugira akabazo tekinike kuri iyi nkuru y'abaturage bakomeje kugerageza gushaka uko birwana kubera ko nta nzego za leta bizera nta butabera bizera nta guverinoma yari yose bakwizera iz'umutekano ntibakizizera basigaye bifatiramo tabita bakurikiranye iyi nkuru wakurikiranye iby'uyu musore nagira ngo nawe ubwire abakunzi b'ikiganiro gihe n'iki na radiyiteme uko cyangwa se observation zawe tabita uranyumva tabita niba unyumva tabita uranyumva ntabwo wumvikana ubwo ndaza gutegereza uze kongera utumenyeshe ko wabonetse tabita ntabwo tukumva niba unyumva wowe muri studio ubwo turagutegereza wongere uboneke akaba ari nayo nkundi buze gusorezaho mu kanya nongere numve ko tabita n'undi umva muri studio nkumva nari sinzi ko ikibazo cyangwa se komantere zanjye azumvise niwazumvise rero navugaga kuri buriya buryo muri rusange ndetse ntitaye kureba safari wenyine buriya buryo abaturage basigaye bashaka kwifatiramo mu nzego z'ubuyobozi ndetse n'inzego z'umutekano zo nabivuzeho icyo nkeka gishobora kuba gituma inzego z'umutekano zisigaye zijya gusoresha mu mirima aho abantu baragiye abashumba niba wanyumvise ijambo ni ryawe tabita
murakoze jean paul nakumvaga nanjye nagerageje kuvuga sinzi uko byagenze ko mutanyumvise ariko ni byiza ko munyumva ubwo ndabashuhuje mwese ari wowe ashire n'abakurikiye raditeme mu bihe bishize baherutse kwica umusore murabyibuka abaturage agahinda karabarenga baravuga bati aho bigeze natwe tuzafata imihoro uyu musore rero nawe safari umudaso yagiye akubita ku bitumi ufite umwana w'umusore aramukubita undi muntu wari hafi aho aramubwira ati nyabuneka mureke ahubwo genda urebe ibya safari hariya ubwo dasaba arirutse n'inkoni yari afite inkoni nk'uko bamenyereye dore ko bagenda bitwaje imihiri bagenda bakubita uwo bashatse aho bashatse ntabwo bareba aho bakubita haba mu cyico haba hehe abarirukansa afashe uwo safari barafatanye ariko mu isogonda imwe daso niwe wavuzaga induru atarangije ndetse wumva n'ijwi ryaheze erega aba bantu basigaye ari ni babandi wa wundi yivugiye ati ni interahamwe z'ubundi bwoko dore ibi byose ni ingaruka z'ibikorwa bibi by'iriya leta ya FPR yabicanye iriya leta ibintu ikorera abaturage ngizi ingaruka ni izi ngizi dukomeza kwamagana ibi bikorwa byabo bimeze nk'ibyari kuzimu umuntu aherutse kumbwira atari kujye ati njya numva mukunda kuvuga ngo iriya leta ngo ikora ibintu nk'iby'abadayimoni atumva atereka mubwire ati ntimuzi yongere kuvuga ngo nizi by'abadayimoni ati ni kuzimu ntabwo bakora ibintu nka biri ati nabo byarabarenze ati ese wari uzi n'ibindi ati ahubwo ni kuzimu baza gufata amasomo muri iriya leta ya FPR Inkotanyi ati ko nabo ntabwo ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi bigeze hariya nabo baza gufata amasomo hariya iyo uyikurikiranye rero usanga koko birenze ibyari kuzimu sinzi nuko twabyita ibintu bariya abantu bakorera abaturage ni ibintu umuntu atakibonwa uko yabivuga ibintu byo guhohotera umudamu reka nkubwire Jean Paul sinzi niba warabonye ibintu baherutse gukorera umudamu niba ari umukobwa niba ari umubyeyi simbizi atwa n'igitsina gore baramufashe baraterura n'uterura umufuka w'ibirayi cyangwa w'ibishyimbo baterera mu modoka abasore bagera nko kuri batanu cyangwa barenga barimo za dasizo n'abandi bambaye ubururu niba ari abirondo ntumbaze dore ko ari benshi bibi biriya bintu byo kuvuga ngo hari abadaso hari abapolisi hari abanyerondo biriya byose nibiba byerekana ibibazo igihugu gifite ariko barangiza bati umutekano uwo mudamu baramuteruye bamukubita mu modoka ariko bamunyukanyuka bamufata bamutsindagira ariko uwo mubyeyi yagize atya ntibazi ukuntu yabigenjeje n'imana yamufashije arazamuka ahubuka mu modoka yikubita hasi bigeza nubwo yambara ubusa ikanzu cyangwa ijipo yari yambaye ivamo isigara aho ngaho arirukanka asigarana akantu k'imbere basa naho bagize isoni umwe muri bo muri abo bambaye ubururu niba ari umunyerondo arakamukurikiza ngo abaturage bahuruye induru zivuga ngibyo byabikorwa by'ikuzimu birenze n'ibyabikuzimu abantu umugore udafite imbaraga ariko yunamweho n'abagabo barenga batanu bakubita nk'ukubita inzoka uretse ko imana yamufashe akabacika ariko uriya bamukurikiye sesiri baramufata ariko barangiza bati umugore yahawe ijambo umugore yarazamuwe umugore n'ikimenyimenyi sinakubwira rwose hejuru ya 60% ziri mu nteko ishinga amategeko ngo bahagurutse se bavugire n'uwo mugore ngo bahagurutse se barahagurutse bavugira n'umudamu idamange urimo wicirwa hariya muri perezida hari ubwo mwarimwumva bahaguruka ngo bavugire abo babyeyi bari kwicwa bari gukorerwa iyicarubozo abakecuru batabaza inzara iratwishe turapfuye ariko bakaza barishongora nimuze tujye kubaha urukingo rwa kovide umukecuru atari kumurangirana gufata urukingo naburaye nimubanze mungaburi ariko mwari mwumva abo bagore ngirwa abayobozi bahagurutse ngo bavugire abo bagore barimo bahohoterwa ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi nibwo burimo butuma aba baturage bagiye guhaguruka birwaneho n'ibingibi kuko ibi bikorwa biri gukora hari n'ibindi rero bafite byo gushumura imbwa bambabariye sintukanye hari ukuntu iyo tugiye kujya kwambuka ku mupaka hari igihe iyo habaye umukwabo bashumura imbwa zigenda zirukanka zinjira mu modoka zireba imogi n'ibiki byose iriya leta rero nayo ifite imbwa ishumurira kuri za twita bakagenda bakicararanga bagatukana abantu ngo naba ngo na ukuntu babita nyine babahindura ibyaha abandi baba bakabaharabika abandi bakabita mbese ni ibintu biteye ubwoba witwa Tom Ndahiro witwa Blaise n'abandi nkabo bakagenda hari umuntu ubu baje ugezweho barimo baharabika barimo bahindira ibyaha umuntu witwa Cyuma Hassan Dieudonné azira iki kubera ko akora akazi akexposa amabi yabo aya mabi yose turi kuvuga Cyuma Hassan asigaye ari mu banyamakuru bake cyane bari muri kera gihugu bagenda bagakora inkuru bakerekana gahinda akababaro abaturage barimo zambwa rero za FPR baba moti ba FPR biriya leta y'impotozi bakagenda bakajya hariya bakisararanga bagatangira bagahimba inkuru bagahinga ibyaha uriya n'ubundi n'interahamwe uriya n'ubundi n'ibindi arapfobya jenoside ibiki n'iki nuko ibi rero icyo nshaka kuvuga Jean Paul cyangwa biri gutuma abanyarwanda bahaguruka bagahaguruka kandi bazabikora kandi birimo biraza bahaguruke bigobotore iyi leta ikomeza kubatoteza yewe rero nkaba mbahamagarira banyarwanda banyarwandakazi mukomeza kubona ibi bikorwa mukorekwa dore muricwa murakubitwa abantu bakuru barakubitwa babamarishije inkoni bakabajyana mu biro yagitifa agakubitwa gapfa agahambwa nange ngo agahambwa ntabuze aho bamushyira ibyo wahoze uvuga uti umuntu akakwicira akakwima umurambo ukageza ubwo ujya kwinginga ugatinya no kuvuga icyamwishe kugira ngo n'uwo murambo batawukwima byibura ugira Imana ishyingure ariko ibi bintu birenze iby'ikuzimu koko rero ndabahamagarira ngo nimwihaguruke mwirwaneho dore babamaze barabamanura hejuru y'imiturirwa yabo bakabakubita hasi ngo mwiyahure nubwo yenda haba harimo n'ubiyahura ariko ashobora kuba ari umwe ku ijana bangahe ku ijana se ariko ntabwo wambwira ngo abantu batanu mu cyumweru kimwe ngo bahanuwe hejuru hariya bikubise hasi kandi bapfuye hari uwo mperutse kubona bavuga ngo yavuye ngo kuri etaje ya mbere wava kuri etaje ya mbere ugapfa kwenda ariko baba bamaze kubica bakajya hariya bagahubura hari igikurikira se hari ubakurikira ibyo mvuga rero ni ibingibi nimuhaguruke mwirwaneho banyarwanda banyarwandakazi nimuhaguruke duhora tubibahamagarira turashimira abakomeza kwirwanaho namwe muravuga muti murabivuga ko muri hanze ese mwebwe muri mu gihugu ko muracecetse bari kubica muravuga barabica aho kugira ngo bakomeze babice mutanavuze nimuhaguruke byibura banabice mwana vuba mwerekana akagahinda kakababaro byibura ntabwo ntabapfira gushira hari ababyarokoka kubera ko wowe wahagurutse ukavuga ndabahamagarira guhaguruka ngo mwirwaneho ndongera kwibuka Karasira uri mu kababaro barimo batoteza barimo bakorera iyicarubozo yararivuze baramwicira abantu mu maso muri prizo barabica Karasira ati ndabibona banyicisha inzara ikora ibikorwa birenze bya bikuzimo turagira ngo namwe mugerageze mwihane nimuhinduke uretse ko ibyanyu byararenze sinzi ko niyo mwahinduka aricyo byatanga ariko jyewe narabivuze mbisubiyemo ibikorwa bari gukora muri ibi bihe iyo umuntu akomeza kubireba akabyanariza urabona ko iyi leta ya FPA irimo irikungurira niba muzi kwikungurira icyo ari cyo ndabona barimo bikungurira mwavuze wowe na Shire iby'aba bavandimwe bishwe Jo Habineza na Alphonse bagiye ngo muri za Kamenzi Jo Habineza ntabwo yagiye muri Kamenzi yari umukozi wabo yari amaze igihe anabakorera ngeze kumva umuntu witwa Rashid atanga akora ho commentaire avuga ati Habineza yarananijwe igihe kirekire yifuzaga gukora ibikorwa byiza byo kuzamura igihugu ariko FPR yakomeje kumunaniza ntabwo ari byo nshaka kujyamo ariko abangaba bakomeze bajye babera urugero abanyarwanda bari hanze y'igihugu bakomeza gushukwa mwabivuze se nshaka kubisubiramo ngo nibaze barebe igihugu gitemba amata n'ubuki nyamara ibyo baba bareba ni za building hari i Kigali mu mujyi iyo ugiye hanze yacyo wibaza icyo baba bavuga bavuga ibizinduruka cyuga mu biturage abaturage n'abaturage bamwe iryo terambere bavuga ayo mabiridingi ziriya za Kigali Convention Center ni izo ngizo za Kigali ariko hanze yayo usanga abaturage barashize ari ibibazo biteye ubwoba ariko bagahamagara abanyamahanga muze Kigali yateye imbere u Rwanda rwateye imbere ibintu byaracitse ukagera i Kigali barakubura sinakubwira kandi abakubura uwo mujyi ntibahembwa nimuze murebe nyine iyo suku isuku y'abantu barimo bishwe n'inzara bashize iyo miturirwa yubakwa yabo bashaka izindi zabo badashaka bagasenya nibyo ngibyo rero nimuhaguruke nirwaneho nongera gushimira bagenzi banjye turi kumwe mu runanda duharanira impinduka z'abanyarwanda nibi byaduhagurukije kuza kurwanya kandi turabirwanya tubirwanya twivuye kandi turacyabirwanya kandi tuzabirwanya kugeza igihe FPR izavira ku butegetsi maze tuze duhindure u Rwanda kandi tuzabikora kandi sike cyo ndabimijeje reka ndangiriza Jean Paul ndagushimira ko wantumiye mu kiganiro igihe ni iki asigaye murakoze cyane Imana ibarinde
ni wowe ukoze ntabwo ushobora kuvuga kuri ibyo byose umaze kuvugaho by'ingenzi ndetse nta nubwo nta n'ikintu nakongeraho cyangwa ngabanyeho abanyarwanda iyo bamaze kubura icyizere mu butegetsi ikindi gikurikira nta kindi ni uko bajya bakora ibyo bita self help birwanirira bonyine ntawe ushobora kujya kurega murabyumvise nyine nk'uko bivugaga nawe abaturage baravuga bati turo turashaka abayobozi ngo tubateme bazane imbunda natwe tuzane imihoro iyo mvugo mu Rwanda muri iyi myaka 27 kugira ngo ngongere yumve niki kwereka koko aho uburakari bugeze aho icyizere cyatakaye kigeze ingaruka z'igitugu ingaruka z'akarengane nizi bita rero nashire namwe mwakoze cyane kwa nanjye muri ikiganiro reka tuzasubire ubutaha mu kiganiro gihe ni iki ikiganiro cyacu kikaba gisore janga muri kumwe nanjye Jean Paul ndetse mfatanyije na Shire Kamana atabitagwiza muri za commentaire naho ubutaha ubwo rero nubwo nababwiye ni hari inkuru ya Yuri ya Mavoka numva yaranazi niba nayigarukaho kuwe buryo kuko yarirukanwe nkuko nabivugaga navuze ngitangira ntabwo mfite byinshi byo kuvuga kuko nabonye conference de presse y'abavoka nako yabaharanira kurekurwa kwa forces abagina izabijo satano kirikos n'abaroya barusesa abagina ejo muzakurikire abazabishobora ni isatano saa kumanywa eastern time muzabikurikirane nanababwiye akantu ka energy iyo nise energy nk'uko abashoferi mu Rwanda bivuga muraza kubona kuri YouTube ejo uburyo bangana abantu bagera kuri 100 bose bafashwe n'iyo energy bizabereka icyo kintu cy'inzara nababwiraga reka nze yenda mwumve gace gatoya gusa mbere yuko yenda tuba muri studio kugira ngo muzamenye aho munabishakira ariko ushaka iyo nkuru yose muzayishakire kwa Popote TV noneho mwumve ni YouTube ya Popote yitwa Popote TV maze mwumve abo bashoferi reka mwumva akanya gato gato gusa uko abaturage cyangwa se abashoferi bahuye n'akarengane
yahita ahoyisha Beru ya jis birimbi utakanu.